We are talking employable career choices in science and technology. Sekusondele ixesha lokuba sizivulwe ingcango zokufuna zokufakwa kwezicelo zokufunda kumacandelo emfundo aphakamileyo for unyaka ka-2024. Loo nto yenza ukuba kufuneke sixabise kakhulu abantu abatsha ingakumbi ababenza u-grade 12 ukuba zeziphi ii-courses abanozenza khona ukuze bakwazi ukufumana imisebenzi xa begqibile. It is a sad reality that many graduates are sitting unemployed in South Africa, and it has therefore become a necessity for us to choose those academic or career paths that are in demand so as to increase our chances of getting employed after graduation. With all this in mind, tonight we are chatting to Wonga Ntshinga, who is the head of program at the Independent Institute of Education, the IIE, to shed some light on this topic in the science and technology space. Good evening, Buti. Kunjani? Thank you very much for coming back, Buti Wonga. Mr. Ntshinga, let's get into this before sisiqale ngento lena. Zithini benefits of tuning in for the first sikale ngapha, I'm sorry, intoni yona i-IIE kala usikwazi uyexplain kakuhle umntu omameleyo intoni yona i-Independent Institute of Education?
Independent Institute of Education ndinoyibeka ngohlobo saziwa kakhulu ngendlela esiye sifundise ngayo abantwana. Sibafundisa ukusuka kwi certificate, national certificate, yothi xhaxha kwi-masters.
Okay.
So singakho sithi xa sizibeka sinoxanduva lobunkokheli kwezemfundo.
Okay.
Sibhalisiwe nakwi-DHET and sine-registered courses or programs, about 90 of them. Usifumana ke kwizikolo zethu esifana ne-Varsity College, iVega, MSA kunye ne-Rosebank College.
Okay. These are TVETs. This is something very, very important. Maybe if we have time, we'll get back to it. But umntana esikolweni ngoku, they're expected to choose the subjects at grade 10. This is done at 8. Do you think that this is a smart move? Because this set out their entire career. Do you think that this is a smart move, especially at that young age?
So grade 10 ukwi NQF already. Ubuya khumbula NQF 1 wethu uqala ku grade 9. Grade 10, 11 no 12 kunyenzelekile into bona abafundi bakwazi ukwenza le nto sihlahla ibizayo ukuthi uyakwazi uzilawula. Self management, in other words. So uyakwazi uba nonophelo okanye isakhono onothi ukwazi ukuzimela ngumfundi. Yiyo ke le nto kufuneka bathi xa befika kweli nqanaba lika-grade 10 babe bekwazi ukuzitshuza i-subjects. And ukuze bakwazi utshuza the subjects funeka bazazi into yobana bacinga uba yintoni ekomeni kweli xesha. So they must think of it as i-project management, no? Ayikho inye into. Kukubana uhlale phantsi uzame ucingisise into yobana umnqweno wam ukuba yintoni apha emhlabeni. And then ubuye back ke ngoku into yobana ndizawufunda phi ukuze ndifike kule nto ndifuna uba yiyo. So izakhono zakho zibalulekile, ulwazi lwakho lubalulekile. Zonke ezi zinto zifuna umisa ingqondo ngoba kaloku ifutshe yakho ndikuthetha ngayo.
Okay. Zeziphi mistakes ezenziwa ngabantu abatsha when it comes to choosing such subjects from grade 10 onwards?
I think eyona mistake idlangokwenzeka kakhulu kubafundi yeyobana uzawufika into yobana engakhange ajonge ukubana ufuna uba yintoni apha emhlabeni.
Okay.
So into ezifana nento yobana uyijongile italente yakho ungumfundi. Uyayazi inqwelo yakho na? Uyakwazi ukuthetha kakuhle ngento ofuna uba yiyo emhlabeni?
Okay.
Izakhono zakho uye wazijonga, ubuchule bakho nezinye izinto enothi ziitalente zakho uye wazijonga kakuhle na? eyona yona iba mistake naye ubana abaninzi abaye bajonge iadmission requirements of these relevant courses and taking into account ubana ukuze uyazi iadmission requirements kube uchoose i-subject zakho kakuhle.
Okay, okay.
So icacile loo nto leyo into yobana kufuneka uzame wenze leyo xa sithethi xa siyibiza ngesiyezi ngesiyesi uyakwazi uku-explora yourself. Uyazazi ii-interest zakho, i-passion yakho, i-values, your personal preferences, your skills, your aptitude. Zonke ezi zinto zithetha into yobana funeka uzazi wena. And that is why sometimes kufuneka uzame udibane nabantu abanokucebisa
It's exactly 18 minutes just before 10 o'clock. We're talking about employable career choices in the science and technology space. Of course, mathematics, engineering, innovation, and arts covered in all of this. And we're speaking to Budwonga Nchinga from the Independent Institute of Education. And we just covered now some of the mistakes made by young people when it comes to choosing a subject zabo for a career zabo in the future. And get into careers in science and tech.